wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ka daahfurtay shir looga hadlayo tayeynta iyo daadejinta adeegyada caafimaadka, kaasi oo socon doona muddo 2 maalin ah. waxaa ka soo qayb galay furitaanka shirka agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya wakiilo ka socday wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya iyo hay-adaha wasaaradda kala shaqeeya adeeg bixinta caafimaadka. Cabduqaadir Maxamed Xasan, madaxa horumarinta iyo baahinta adeegyada caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya, ayaa ka warbixiyay ujeedka tababarka.
awalan marka hore waa aada jaray 8 bilood in mar qabana quarterly base. marka maadaama quarterly base ahay, quarterkan way leedahay in midterm qabana ama 6 bilood ee wasaaradda caafimaadka hooloyin qabada iyo shaqooyinka hortabintan hay ayaa ku guul deertay in may leedahay partnerski iyo la howlgalayaashi iyo hambandhigta saasoo kala partnerada qorshooyinsho 6 bilood taa socda iyo wali la dhaafi iyona shaqooyinkii qabadan in hambandhigan si marka laan isku araga activity midaysan iyo aragtiya horumarin leh qaybo dhiman may leedahay 6 bilood dambe.
Cabdi Cali Dugay, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya, ayaa ka warramay ahmiyadda u leedahay wasaaradda shirkan, isaga oo sheegay ujeeddada ugu weyn ee shirkan in ay tahay sidii loo ogaan lahaa baahiyaha jira si wax loogu qabto.
Wasaaradda caafimaadka waliban sheegana waliba badana liid ku eta wali caafimaad ee koonfur galbeed ku dareer marka saas dartiye shirarkan noocan ah eeda muhiimin ayin presentationi jira doono dhammaan qaybaha shal duwan oo wasaaradda jeedi doonan saasoo kale baatanada presentationi lain waliwiin ma wali laylasku saxay wali guide walala ka saxa maahina meel raabisa dagaal ma ah isqabqabsi ma jar walal wali qaldama iyo meel ku shaqeeyaan tusaale ahaan oo kale haddii meel raabisa baatanar x meel hebel ku shaqeeyo baatanar ku kale kooyo isla meel ku shaqeeyo overlap iyo meel raas duplicate inta dhiifadi wali buuha DMO-da iyo in isku diwaasha caafimaadka degmooyinka roogan iyo RMO-da oo meel raayso gobolada roogan wali guide gareeyana in meel raayso heedo service ku wadan service nadiif ah uma taaslanka adeego in naqdo iyo xaqiijaan marka saas dartay wali dhirigilane inana la shaqeeyo isku diwaasha degmooyinka.
Shirkan ayaa inta uu socdo waxaa looga hadli doonaa tayeynta adeegyada caafimaadka ee wasaaraddu bixiso iyo qorshayaasha horumarinta adeegyada caafimaadka ee wasaaradda u degsan bilaha soo socda.